uhlalele ntoni ungakuqhuki hey wena
Yeah. yote nusu tone kulku.